kati mpulira ntandise okuwoomerera de simaliyo bakalenda byekyenvu maama mpulira ntandise okutungulira ennyo waliwo omuntu gwennengedda gyeno ng'ayinawo engeri gye y'ebikula ng'atalabika yabobedde wano mu kifuba ndabawo ebituttwa ebyawukanira kameme wano bwe wati ekimu kikiri kisonze eri laba ne kino kikino kisonze eno gyeni mbatudda onsaana nnenyikeo atalabika avuka mmotoka ye maama kasita abakazi batwala nnyo emitobe ginaaba jajjudde nja kusaba wakirya nkakatikeo nyabo wange tosaaniro mpiteko bw'otyo obwedda ndi wano okulindo gye nti nnengeri gy'ovuga emmotoka yo maama kamunye tejjula ne bw'otikootya mbadde nkusaba onneetwalireko bambi nange ntuleka obeera tondeka ku kkubo nkulavinga nnyo nnyo wakiri twalira kameme amunange ntwalira kameme maama
akameme
yatejjuleteka ku kameme maama
aa kameme
nze tonswaza ntwalira kameme maama akameme samanyako nteke ku kameme maama bammamyo kitutte bubi nze mu mutima mpulira ekimbinula buli lunaku nkulaba ng'ompitako bw'oti ne nkugoberera ku ekyotomanyi onombuuza nti kikinkulondoola nze sinze nakutuma okulebya enneetaaga olinawo engeri gye weebigula bw'oti otambula ozinaku ekyotomanyi era nze bwe nkulaba ng'ompitako maama ngoberera nnyumirwa ntambulayo abasajja abangi obatonuza embebere bwe bakutunuulira ebbuba nerinkwata yenza kububira bulijjo gw'otomanyi nkirowooza lulibedda nange nontikka engeri gye nkuyoya nnyabo nsabukkirize nkwagalidde ebbanga ddene ggwe ly'otomanyi naye olaba olwaleero nange nneevaamu ngenza okulaba ng'ebiseera biggwayo abazze oluvannyuma obatikka mu mmotokayo nze omwana w'omutaka ng'ombigulira ku mutwe aa munange ntwalira kameme maama
akameme
saba yatejjuleteka ku kameme maama
akameme
nze tonswaza ntwalira kameme maama akameme saba samanyako nteke ku kameme maama abeeyo gyempitira nemberekereza nkulinda lwolijja yadde obadde tokimanyi nti nno nkwagala kasitagambye yiyabonga kaatikawo ate olungambe entambula esigadde waka zendaba wazze weevuga oyita n'entambulayo abantu basiiba ku ndaku banoonya be batwala omusaabaze omufunye ekyokkalaba bwoŋŋaana omuntu gw'ofunye si wa muzannyo naye era bonoosibwa ate eri mulala anajja yenze gw'owulira kiweewa wa bonna ayimba kuzirediya ayagala ezikozeeko naye olwaleero nnyabo kiguddewo bw'osuwa jjansi eno mukisa kujjalu nkimanyi emmotoka ye erinako bakasitoma nange nteekaako ku lisiti ya bootikka yadde emmotoka ye ejjuza bakasitoma njagala onteekeko ku lisiti ya bootikka ate munnango n'onkasukandagewaani gwe gwe nzudde ng'olina bye nneetaaga nawe okwenyiriza onoonya bootikka nzuuno ntuuse ntwalira wawankaabya ate emmotoka yo ndaba enyiridde nnyo naye sigenda kugibba njagala ontwaliremu yadde emmotoka yo ndaba enyiridde naye sigenda kugibba njagala ontwaliremu Sengonfuka kumayiro satumvamu Bwensure yonga nonye nyongera yo Orugendo lwendi kolu itambibira nyo Mtu alako walipe wa itikabu omu Olivera neti manyaboli tusawa Goinza no fenche ye moto kaneki kwao Abakati musana mchimanyenti ndo tubayo ya nyo Omusatia wabakambie chimanyabera bubinyo nyo Mama ntualira kameme mama
Kameme kakila waliwe ya kesu Kameme kakila
Sabunyamu meke kameme wangi
Kameme kakila
waliwe ya kesu
Kameme, 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 kame